DJ Yeza.
DJ Yeza.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Nataka nkupe penzi ulishike lote, ulishike kwa mikono mwenyewe. Na hata ukiwa mbali we, jifanye bado kama tuko wote. Fumba macho unione, unione mwenyewe. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, usije ukaniacha, utafanya nilie. Kweli wabaya wapo,
DJ Yeza,
ila wazuri wapo. Nabidi uangalie, usiwatamanie, utafanya nilie. Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Sitaki hata kupepesa macho, sioni kando.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Chocolate, chocolate, mama. Pulling a kudumba yo mama. Chocolate, chocolate, mama. Pulling a kudumba yo mama. Chocolate, mama. Pulling a kudumba yo mama. Chocolate, chocolate, mama. Je t'en prie, mets-toi à ton aise. Viens contre moi, je veux danser. Ton regard, tes formes, ton odeur me font saliver. Lâche-toi, danse pour moi, je t'observe. Ton corps m'obsède. Lâche-toi, réveillons tout l'hôtel. Fais-moi craquer. Là je ressens ton envie de chocolat. Choisis ta pièce et ta position. Fais-moi voir comme tu comprends ce que tu sais faire de ta bouche. Demande-moi de descendre.
Je veux savoir dans les moindres détails.
Je te veux câline et sauvage. Sois ma louva, sois ma louva.
And I'll come running back to you. Baby girl, you ever too much like I. Even though I know you don't want me near you, I knew that that was in the end. And I told it to all of my friends.
DJ,
I no longer can pretend. But I don't want to be just a friend. I wanna see you soon, the chairs are pool. And after we go bowling, just me and you. Or maybe turn the movies, now me start cruising. Before I say bye-bye, I'll say I love you. I wanna see you soon, to chase a pool. And after we go bowling, just me and you. Or maybe turn the movies, now me start cruising. Before I say bye-bye, I'll say I love you.
And I will take you better picture.
Yeah. And I will use your favorite
DJ Yeza.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Wonder,
tell me I'm your favorite photographer. And I'll come running back to you. Baby girl, you ever tune a chaka. Even though I know you don't want me near you, I knew that that was in the end.
DJ Yeza.
I told to all of my friends, I no longer can pretend. But I don't want to be just a friend. I wanna see you soon, to chase a pool. And after we go bowling, just me and you. Or maybe turn the movies, now me start cruising. Before I say bye-bye, I'll say I love you. I wanna see you soon, to chase a pool. And after we go bowling, just me and you. Or maybe turn the movies, now me start cruising. Before I say bye-bye, I'll say I love you.
And I will take you better picture.
Yeah. And I will use your favorite filter. Whoa, and there's no need for you to worry. Yeah, because it's
Yeah.
Maybe one last road trip, one last swimming class, or dinner with a red dress that shows your class. I miss you, baby, where you at? Whoa. I don't wanna beg or plead, but baby, please tell me why you're still in my dreams. Baby, oh, it seems I wanna see you soon to chase a pool. And after we go bowling, just me and you. Baby, turn the movies, not me, start cool. Since you wanna say goodbye, I'll say
this
love is true. In a way, they can hold you to highs above your mapenzi. So true. In a way, they can hold you busy. Sapa, Papa Buna, my show, show us a man.
DJ Yeza.
When I got a bill on my Facebook, I win Stella Squeezy Cup, Lolale. See, put on my
DJ Yeza.
I'm watching on Peso to watch.
Is it gonna be a good for love? Kiko sana, unapata mekwan for love.
Nyo mana bado niko single, siche nika umiza wangu moyo.
Walai, mapenzi kani ya kufollow. Kiko sana, unapata mekwa follow. Mimi bora niwe single, misitaki, mimi sitaki kupendwa. La 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 la, la 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 la.
Inawe chesa wengi.
La 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 la, la 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 la.
Naongo pa mapenzi.
Tangaza kwa mitandao, tandao. Mana wale wanao tangaza ndio ukombana kwa mitandao.
Kuna DJ Yeza
kwa picha, kiwa kutao kuna vita. Mkewe analewa malika na mume wake ashita. Boyo, mapenzi gani ya kufolo? Mkiko sana unapata mkwalo.
Minaona bora nga kisingo, isije nika umizo wangu moyo. Mapenzi kani ya kufollow, kiko sana, unapata mekwa unfollow. Mimi bora bora niwe single, mimi sitaki kupenda.
Yeza.
I was waiting for that day to make a bigger promise of love, 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 love. Please believe what you got to say. I'm so deep down, down in this sea of love, love.
E pra eu crer em mim, estarei aqui.
Baby, tira minha roupa. Beija minha boca. Quero te ver louca. Louca, 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 louca. O que eles falam de você? Eu sou inteira, baby. Porque entre milhares de mulheres,
wenye wivu washo tusungue, tena watetue. Mimi ni wako, wambie wajue. Aywe, mulere.
Belita, 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 belita. Na kuranza, ranza. Na kupenda, penda. Aywe.
Je ferai tout pour que tu penses à moi. Je ferai tout pour le remplacer. Si t'as des doutes, vas-y, regarde-moi t'aimer.
J'ai jamais vu
une belle femme. Il faut la voir pour le croire. Je serai ton premier fan. Si t'en mets, mais une croix. Taki, 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 rumba. Vas-y, 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 descends. Taki, 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 rumba. Vas-y, 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 descends.
Toi et moi, sur une chanson d'amour. Tes mains posées sur mon corps, sur une chanson d'amour. À toi de jouer.
Toi et moi, sur une chanson d'amour. Tes mains posées sur ton corps, sur une chanson d'amour. À toi de jouer. When you move on, baby, you will fire my baby.
Yeah, they come on me, oh.
When you move on, baby, you will fire my baby.
Yeah, they come on me, oh.
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 Utani utani vile tulivyokutana katika pita pita zangu kwako nikazama. Nahisi niko peponi vile tunavyopendana. Amini wewe ndo fungu langu kinacha sitokuona. Na nikikosa unisamehe. Na ukikosa maneno yao yapoteze. Si binadamu lazima tukose.
Wanaotaka tuachane.
Bado sana, bado sana. Bado sana, bado sana. Bado sana, bado sana. Bado sana.
Mwanzo ilikuwa kila siku nicho sina lia chapa chapa.
DJ Yeza
wapi? Nimechelewa kukupata. Sitaki kuwa mswati. Ninachotaka nakipata. Nimesahau maisi. Mwenzenu nimekamatwa.
Upole wako, tabasamu lako, merithi kwa mama. Uko peke yako na mino wako mpaka kesho kiyama.
Na nikikosa unisamehe.
Maneno yao yapoteze. Si binadamu lazima tukose.
Wanaotaka tuachane.
Bado sana, bado sana.
Oh, bado sana.
Bado sana. Bado sana.
Bado
sana.
Bado sana.
Bado sana.
Bado
sana. Mana wimana ananijua. Burya arikie sitambui.
mchawi mana ananijua.
DJ Yeza.
Kutoka tumboni mwa mama ananijua. Kabla misingi ya dunia haijakuwa. Kutoka tumboni mwa mama ananijua. Kabla misingi ya dunia haijakuwa. Sina mashaka naye, ananijali mimi. Sina mashaka naye, ananijali mimi.
DJ Yeza.
Sina mashaka naye, ananijali mimi. Ananijali mimi, ananijali mimi, ananijali mimi. Ananijali mimi, ananijali mimi, ananijali mimi. Sina mashaka naye, ananijali mimi. Sina mashaka naye, ananijali mimi. Ananijali mimi, ananijali mimi, ananijali mimi.
Ushakufa muda nini nakusabahi tu. Nimekutana na rafiki yako ulokuwa unatembea naye muda wote. Ndo amenipa namba yako, amenambia nikutumie kitu chochote. Na mikwanye simu na mia tano itakufa. Hivi mia tano itakufa. Amenambia una njaa unaweza kufa. Ameomba nikusii kwenye simu na mia tano itakufa. Eti mia tano itakufa. Amenambia una njaa unaweza kufa. Ameomba nikusii. Hoya we
nikusii.
Amenambia
nikusii.
Umenja
nikusii.
Ipo nikuifadhi.
DJ Yeza.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Suliniambia unapendwa, hivyo siku babaishi. Na kama nataka kwenda, nibebe vyote navyomiliki. Mana unapokea nyingi tenda, kushona na kudalizi. Wengi wanatoka utenda, hivyo ni wapishe kwenye kiti. Na mikwenye simu na mia tano itakufa. Hivi mia tano itakufa. Amenambia unanjaa unaweza kufa. Ameomba ni kustiri. Kwenye simu na mia tano itakufa. Eti mia tano itakufa. Amenambia unanjaa unaweza kufa. Ameomba ni kustiri.
Jimwa. On est dans le thème,
DJ Yeza.
Un affaire de comportement. Et on se mélange lentement. Tu changes de mood, j'aime. Quand délicatement tu places tes mains. Avec toi c'est jamais la même. Pardonne-moi mes reines me freinent. Rien à dire, clair, clair. Ce soir y'a rien à dire. Je vais te faire. Tu t'es mise en le dur, clair, clair. Crois-moi ça va te plaire, clair. Partie de jambes en l'air. Y'a trop de choses à faire. Je peux pas lâcher l'affaire. Partie de jambes en l'air. On est prêt pour le tête à tête. Tu me le demandes mais tu veux pas que je m'arrête. N'a mais la nana peut ma boyette. Ta boyette. La ligne à moi taille. T'auras pas rêvé. Ni chez toi ni chez moi ni à l'hôtel. C'est qu'elle a gagné de nos combats. Ce soir y'a rien à dire, je vais te faire. Tu t'es mise en le dur, clair, clair. Crois-moi ça va te plaire, clair, clair. Partie de jambes en l'air, y'a trop de choses à faire. Je peux pas lâcher l'affaire. Partie de jambes en l'air. Oh, quatre bobo, viens pas te plaindre, moi si je te masse le dos. Viens pas te plaindre, pas là pour faire dodo.
Après
la ligne, c'est la yam. Rien à dire, clair, clair. Ce soir y'a rien à dire. Je vais te faire. Tu t'es mis en le dur. Clair, clair. Comment ça va te plaire. Clair, clair. Partie de jambes en l'air. Partie de jambes en l'air.
never done a real life true love. Yeah. Even if your world is against us, we produce this love we together. Yeah.
Let me know. She does a kikuja to a water. To a show. Kumbato achani kivya vyote.
Umechoka na visirani, visirani, baby, baby. Hata kama watu kubali, baki nami, baby, baby, oh yeah.
Na Romeo na Julia.
Baby, immer bei mir. Ich will immer bei dir. Ich will bleib bei dir. Baby. Immer uns gegen die Welt. Lass uns kämpfen gegen die Welt. Immer uns gegen die Welt. Lass uns kämpfen
gegen die Welt. Let me know. She does a kikuja to a water. To a show. Komba to a chani. Kivyo vyote.
Umechoka na visirani. Visirani, baby, baby. Hata kama watu kubali, baki nami, baby, baby, oh yeah.
Kama Romeo na Julia. Kama Romeo na Julia.
Na 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 na.
Kama Romeo na Julia.
DJ Yeza.
Usinione najiamini. Yote ni kisa na mjua Mungu. Mungu anaishi ndani yangu, anipae ujasiri. Usinione ninaringa. Yote ni kisa na mjua Mungu. Mungu anaishi ndani yangu, ndo ananisitiri mimi. Nimeshapigana vita vingi, nimeshapoteza vingi, ila imani yangu kwake iko imara. Wamekwisha niwekea vikingi, mshale nazi kafunja kasitini, ila nimeshindikana, nimeshindikana, tena siogopi hata kwa hatari. Siogopi hata kwa ajali. Halimbali uko nami, niko sambamba. Siogopi hata kwa hatari. Mana Mungu wangu ni afanani. Yeye afanani. Afanani na binadamu. Afanani. Yeye afanani. Mungu wangu afanani. Afanani. Yeye afanani. 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 Yeye afanani. Mungu wangu afanani. Afanani. Katofanani na binadamu. Mungu wangu afanani na we. Mungu wangu, oh, afanani. Mungu wangu fanani na binadamu. Mungu wangu fanani na we. Na binadamu.
Ani
zawadi yangu my dear, ila utakacho na kutafutia nana, dear. Umewazidi kwa vyote, icho nacho jiwa yoga matenshi. Nikidandaka nyokote, logo mdogo na wetu nisonge. I'll be there for you my lover, yeah. Would you be there for me my lover, oh. Unapenda ze kusema unifai baby me I don't care. Boga zetu buko tuwadi nerepe. Cause we don't mind that.
La 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 la.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
DJ Yeza.
Kipa za wani kukisete. Kisile kukisete.
Alright. Mwana kukisete.
Every
Anytime I look in your eyes, don't know why, but I feel so alive. Shorty, I go sharp, sharp, kama wembe. And I bend the dab, but I bend the rap, na my reggae. Turn down the lights when you weave uki wa rambe. Turn up the vibes when you mili mindo captain. Kitu polite, baby, watch as it ubambe. Ushani jazz, na no mana niko satin. Zawadi ya rose, kiss afloat, and I tell you me so. Never keep it on the low, better know that. Nakani do, tuta bros, kaze ro. Give me mojo, wakuna kasoro, ya kuzona. Kwa horizon, you are the antidote and the poison. Kwanza ukisonga na emotion, ni kama uli ni love potion. Love confession, na 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 na.
Your body, JJ, dripping like supu, pepe. You should buy your thing, my love, one day, day. Now you are one C, you dead, dead, dead. You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore. Be your daddy, yo, my shady, yo. In the bed, in the car, I make you baby, yo.
My love, my baby, I never make you mad, oh. Mad, oh, oh. All I want is to make you mine, oh. Oh, leave the motherfuckers alone.
Alone.
They cannot give you what I can give you. Leave the motherfuckers alone.
Alone.
They will only use you, but I will stay with you.
Hello, 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 my friend.
Hello, hello, hello,
my friend.
La 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 la, hello, my friend. We've come a long way. Hello, my friend. I'm making sense. You know I'm not a player anymore. Make you no go leave my side, man. When we make love, now from the bedroom to the shower, down to the parlor. If them other guys, them no really matter. Them no do you nice. Long time coming, and my eyes on the prize. My heart on the platter, treating nice. No call me bestie, ego vex me. Sexy, look what you done to me. Happy, I am so happy. Anytime you call me baby, my lady.
Hello, 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 my friend.
Hello, 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 my friend.
La 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 la, hello, my friend.
We've come a long way. Hello, my friend.
I've never seen a girl so wonderfully.
DJ Yeza.
Boy, I'm shiny, take her. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba. Daddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby, nakupenda sana, tasipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai, nakutaka wewe, fundi, fundi. Mwenye dera mwaga, magi, magi.
DJ
Yeza.
Ah, ah, ah.
zako mapenzi atakuja nitoe roho. Kama utaniacha yako mapenzi ni konga ya puro, chonde usijiacha kunipenda. You make me sing.
When I get inside, turning to ups and down, crazy looking when I squeeze inside. Sweet like my hot green tea, mama you're looking sexy tonight. A bit about a sweet thing, thing, and she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now, I've been looking when I be inside. Cause I never felt on mine, come over and let me give you right. Let me show by the grip of mine, take it off and let me see you shine. Let me show by that grip of mine, take it off and let me see you shine. Oh, oh, wako neza mapenzi mpatia mazima. Je uri sina, akintafya madina. Bile wewe, vya kuiba iba, vino gini meshindwa. Nilisema napita mwisho we mimeza. Nikusu na mene kukusu, ni mumu. Na mene kuchumu, ni mumu. Na mene kuchumu, ni kusu. Na mene kukusu, habibi. Usingizi ndo kitu nakosa penzi, na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi. Nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Nasina nwea kondo ya nitosha kutibu ya
kama mendele kuchadi. Penzi kalikata na kisu kikadi,
mtoto
upepo wa bahari. Halituliza gana jikuta gambali
kidoku. Na ulithi mtamu kama pipi, siju mkufana nishina nani. Ya kumunya kijiti kwa kuitaja matindo mkani.
Sweet like my hot green tea, mama you looking sexy tonight. I beat about a sweet thing thing, and she knows that what I touch is mine. Ya minko my baby.
Kwa koneza ma enzi mpati wazima. Jiuri sina akitafia wadima.
DJ Yeza
Akala plaka meni roka Mara sobure Ili kubanalo Nipali na nichanganya Labda dawa mekoroga Mara ya menoga Pezi flanila kukoroga Na manyama nyama Mkiona na nenepa Nina vimba Nihaka na mtu Kiona sonekani, nimefichwa na kata mtu.
Paka jengea sanamu, mkaone, mkaone, mkaone. Paka chora na tatu, mkaone, mkaone, mkaone.
Oh, girl, I promise you, I go be a backup, I go be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Oh, girl, I promise you, I go be a slave. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me.
Be on a man and never. Nina Pimba, Nia Kaka. I'm not sure if I'm
kajengea sanamu.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Siti, umenkatamba wa sipai. I never seen before. Mani aje ni jidai. Siti, nimesizi ni kuhai. Penzi lako tamu hivo. Inalewe shaka kivai. Wananisimanga na kula na jilamba. Eti ni oshamba. Sio mapenzi. Ah, kama penzi linge kwa chumba, linge limena. Kama chenza walisema hayawi, yamekuwa.
Kutenganisha next wako. Na kama unanipenda na ujamanisha, TV.
How many pain there on you? Say how many pain there on you? Say my boss, how many pain there on you?
Nifanyalo ubaya Nangangana sipendwi Tena nonekana mbaya Yena ninyima usingizi Wapi nakoseaga mbona Tena najitahidi Kwenye mapenzi kila kona Ama nini nuzamani Gugulo jana ninonekana sio Gijituliza badani selewi kuna ninakosana tulio Miziji kungi kwa kudhani tapata amani na mbule kisusio Afuni kishiko sukani siwi karubani penzi mwendo simbio
Ama inapozwa na urumae
Noma, noma, noma
Ame nifanya nikomae
Noma, noma, noma
Ama inapozwa na urumae
Noma, noma
DJ Yeza
Ata selewi kunani na umaro Shako fisi mbukani sena makali Sina fungu la mapendo na kijali wanatapataba Pezi fungu la magendo kijua siri nitakataka Labda miso fashioni oh Suru wali sefiti oh Pezi kiuno kipana oh Hali tete oh
Ama mini na usama ni gugulo jana nina unaoneka na sio Kijituliza badani selewi kuna nina kosana tulio Pezi jifungi kwa kudhani tapata amani na umbulia kisosio Fundi kishika usukani siwi karubani pezi mwendo simbio Ama napozwa norumae
Noma, noma
DJ Yeza
DJ Yeza
City, women cut down by spy. I never seen before. Why me, I just need to die. City. Ni message ni kwai Penzi lako tamu hivyo Linalewesha kakivai Wananisimanga na kula na jilamba Eti ni oshamba Sio mapenzi Ah, kama penzi Linge kwa chumba Linge limenga Kama jenza Walisema hayawi Mekua Mimi na wewe Do forever Aya Forever 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 Do forever 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 Do forever Kibandua Chakula chake tu Na kipakua Doni mshazama Doni mshakama We wangu na wake Tumu kuigawanya Doni mshazama Doni mshakama Hata unitake Uwezi kunipata Kama pezi Linge kwa chungu Yamekuwa Mimi na
forever.
DJ Yeza.
Forever. Forever. You're forever. 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 Forever.
Kumbu kumbu zako, michosho, nilivyo surubika na penzi lako. Moyo umesha kufa ganzi, tena kiapo juu yako, uwezi amini, nilikula mimi, hela ukuthamini. Nilikupa do, show by show, au labda sikukuridhisha, ndo shida yangu meni. Ungesema labda tungerekebisha, wanaumia ro, baby zo, pesa ulizo nipokutisha, saidi ya hilo. Nimengi tu ila wakufu ya nisho. Mwisho kusema goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nasema goodbye. Bye bye. Bye bye.
DJ Yeza.
Bye bye. Mjinga mbio nilikimbia sakafuni, sina kujua kama wewe ndiye yule ukingoni. Nambu nimekujua, nikagundua, nibora sabuni. Magopa maradhi, penzi lako tunda ote wanalichuma. Moyo uchajwi nyo, na sasa nipolo. Uliniweka utumwani, kisa lako penzi ko. Siziwezi mbio, na jipa likizo. Ninatoka gizani, waya mapenzi, siwezi kukupa do, show by show, au labda sikukuridhisha, ndo shida yangu maybe. Ungesema labda tungerekebisha, wanaumia ro, baby zo, pesa ulizo nipukutisha, saidi ya hilo. Ni mengi tu ila wakufu ya nisho. Mwisho kusema goodbye. Bye bye.
DJ Yeza.
There is someone that I need, someone that I feel, the only one for me. There is someone that I need, someone that I feel, the only one for me. If I had to choose, I would choose another you. Forget about the pain, I'm ready for you. You know it's true, you know it's true. Nobody can love you the way I do. And I don't really care if they're hating, cause it's you I'm chasing. And I never knew I'd fall in love, but for you I'm there.
My baby boo, I love you. Let me get to love you, baby, I love you. My woman, you, I love you. Let me get to know me, baby, I love you.
Your pretty face, Mona Lisa, my number one diva, make a die for you. Your pretty face, Mona Lisa, my number one diva, make a die for you.
Now my baby, she dey control me. Na sa zingine waga siwaoni. My baby boo, I love you. Tell me that you love me, baby, I love you. My woman, you, I love you. Tell me that you love me, baby, I love you. Oh.
Yo manda na kupa mchuchu, moyo wa
Reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and use it. Today is our day, we speak a bruisey. It's our party time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Boogie choka 20 set to in my bed. Oh
DJ now,
yeah, I don't care. Because today is my time. Oh baby, you're my love. But I'm with you to well, oh, the paradiso. Na uzuri wako ulivyo, penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you babe.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kumba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi ananitoa
kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo, anayenitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa
kila
lengo.
Kwenda.
DJ Yeza.
Ule urembo haupo, miaka zikienda. Je, utanipenda nikipata michirizi? Utanipenda kikija na chukitambi? Nauliza utanipenda yangu maziwa ya kilala? Uzani utanipenda ama utaoa tena?
Oh my baby, usiwe na shaka, mimweza kona kupenda. Ule urembo upo, hata miaka ikienda.
Kwanza ndota ndoga, ukipata michirizi. Sio lazima plati tami, nitacheza na kitami. Hivyo hivyo nitakupenda, hata kifuani
patiara.
Nami useni utanipenda, nikipata kiara.
Ile siku mioyo iliposhikana, ukanipenda na mika kupenda. Ndio nilijua milele tutuachana mimi na we.
Ujana ni moshi, ukoshua na mimi, na mimi. Tukose udosi, je utakuwa na mimi? For better for us, iwe better for us.
Hata tukiyumba, mama, tuwe pamoja.
Mi bado nitakupenda, kama kipato umekosa. Kesho nitakupenda, ata mgongo ukikunja.
Hivyo utanipenda, kama mziki ukibuma. Kwelu zenyu utanipenda, nikipata kiara.
I hope utanipenda, my baby, mpaka
kesho.
Kufa kuzikana, minawe fide.
Mpaka kesho, niamine
mpaka kusate na. beauty girl.
I can't imagine how you so sweet, oh baby girl. Ni kukupata ni me achieve, girl, you are a prize. Natumia wapiga teni, pongela surprise. Your fashionista looking so fly. Minapu ranki, that's why you're mine. Cause baby girl, you are the only one. Let me take you around the world. Ulingo lingo, baba, yo yo ba. Oh baby girl, I don't need no other. Ulingo lingo, baba, yo yo ba. Now ukichoka lean on my shoulder. Deserve a better life, yeah, yeah, yeah. We mama nakupenda kikweli, kweli. Twe pamoja paka mwisho wa reli. I'm always on the grind, yeah, yeah. Cause you deserve a better life, yeah, yeah. Bitch, Kitana will fight kufu. If anyone gonna mess with you, given another chance, I will still choose you. Nipeni zikwe na wewe tu. Ulingo lingo, baba, yo yo ba. Oh baby girl, I don't need no other. Ulingo lingo, baba, yo yo ba. Now ukichoka lean on my shoulder.
DJ Yeza,
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Your boyfriend akubaye kadogi ukithani nika cute kakuume ah mother in law na father in law ah wakuchukie wakikuona unadhani yani catch kumbe yani spam dona yoni nini unabonya my lord I wonder but as long as you're happy when we penda kenye unapenda imeenda
ni sawa umeniacha nimeachika ni sawa. Ningenyamaza yote tisa, but for it, is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika ni sawa.
Uko show yondo mwenye unataka, eh? Uko show
ni sawa.
Uko show unaweza sema with the chest, eh? Uko show
has to know me.
Jumba kanochwa nyanya sega ya
DJ Yeza.
jina gani nyaju lojo wajo kusemi nyaju duo
DJ Yeza
chude nuru yupinya ora kuja iketo ni vinjo toka dawala mwana pirula mwanda gongo nyasae matimo ipe chance kidugo rafudu bare mawakale mama yu minodan mimbibi nyasungo siri na pande mukundu
chance ni nyaju lojo singo kikiponi tugogo jao dama lero rogodo oni chache na yoto mwaka
DJ Yeza
okana we imam okana we okana madnisum okana we Hey kira we nyitindo kana we Nisa kikingat na simo kana we
Okana we ibabo kana we Kiri madna sumo kana we Hey kiri we nyipindo kana we Kana madni simo kana we
Harotaga bile bile akorarama Gimiti mocho ya baba Nkora nindo kaku Adwana duwa kiyota ya ye Kiwe ya temka kwa njisa Mwanya pala nanuwayo ni baba Kiwe ya temka kwa njisa Baba yo, mwana unafanya hivyo Nina solo leka Usipa yo, mwana kiburi hivyo Tutatengeneza na usijali Sendi popote mlango kifulipo Tupake rangi, chumbani tukae na mfatu izibe
Okana madnisu mokana we
Atieno, tanimaliza atieno Nyalego, nakosa maneno Atieno, tanimaliza atieno Nyalego, nakosa maneno
DJ Yeza
Costa o Juan nikitoka America kinwa kota pena kupendwa tucheze doba za fisherman tuzidi kupondara baby baby take what you want no no weka demu kapwa ufukara sio jambo litakusumbua ah atikiti mwa Mombasa nova kademu kapwa tenda kutoe Mombasa sanga kwa ni Indian Ocean oh Digi 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 masauti za papa Mapenzi ya wajanja Ala vidavi nani nani chapa tu papa Sina ujanja Atieno, tanimaliza atieno Nyalego, nakosa maneno Atieno, tanimaliza atieno
For me, girl, let me let you know Don't wanna lose you to nobody, baby, oh No one's always in the uta Mora, mora Once it's after, Almost siempre seca, seca Baby, oh Oh, yeah, hata jirubu, shuka, shuka Baby, oh Yeah, senyine, seca, seca Baby, oh Oya hata jiru kushuka shuka Baby you
Njewi chao
Yeza.
Mr. Infinity.
Avevite joli mon ami, tu sais que tu es belle. Sinon vous quittez nas. Avec toi la vie est belle. If you wanna tell me,
tell me now.
And if you wanna hold me now, girl, I need you in my bed. Kato vikore non nenejo. Aliko liko we go crazy. Maso inyana let me hold your waist. Mira na mire. Como siempre seca seca. Baby yo. Oya tajiru kushigwa yukwa. Baby yo. Awashinyi nene kaseka. Baby yo. Oya tajiru kushigwa yukwa. Baby yo.
Nje wichamu.
Majaribu ya menikaba, wendo kinga unikinge. Njia wameziba, sioni wapi niende. Susiri mambo ya mekwama, shuka mambo ya songe.
Shuka baba, kuna mambo tuonge. Majaribu ya menikaba, wendo kinga unikinge.
Njia wameziba,
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Susiri mambo ya mekwama, shuka mambo ya songe. Kutumainia
DJ Yeza
iniondoke fedhea uniweke ngao vita kushindania unipe nguvu nyingi ya kuhamisha milima ili adui zangu wabaki kutamaki
shuka baba kuna mambo tuonge majaribu yamenikaba wendo kinga unikinge
Wameziba sioni wapi niende Susiri mambo ya mekwama shuka mambo ya zumbe
Shuka mambo
DJ Yeza